gode.
Pate John wanadai karatasi contact zangu sote pia niza karatasi doenye nikipata ni ya karatasi toilet paper pale choo pia ni ya karatasi Madison, Hiroshima, Nagasaki stage ukiniona nikipiga show karatasi CEO kwa Ofei karatasi choko rap pale street daily pia karatasi so Buda acha wasiwasi Ndiyo natoka embakasi
Rada
Rada saka karatasi
Wewe
Siezi kosa karatasi La emet brainwash kila kitu paper work wengi wetu tuna experience lakini bila paper luck bonga mbaya pigwa stepler paper punch na mtani uwezi nikosa na chipo mwitu paper lunch my shit been fly since era za paper bag stoke daro kabla ujamaliza hizo paper man professor aka Mr. Hunger wezi graduate kwa hii class kabla ujajaza zo paper son kijana wacha wasiwasi Hapa siyo sarakasi Wanataka karatasi Siezi kosa karatasi